Yeah, yo, what, hold up, check your trend. FBG 20 B, season 1 plus 1 production. Dance a rap, MC took away back then. Tabla daddy park even though si kumbuki ni when. Taratibu, nikaanza kuyandika mashairi ya lonsibu. Yaliambatana kama matairi wanafiki. Kumbo kiwa na pesa cha kupenda, sio vyema kulenga story wakati unaifahama jen. Nacho mean, kila mwanzo na mwisho. Na stacha kupika ugali, hato kifunjika mwiko. Ukindis, 20S yangu dona kiss. Wezi resist, tunakubalika ndani ya sweets. Mindo chill the D, kisha nite real MC. Na mister yangu ndo my CV. My MCs, they can't see me. Ukijifanya sali, mina funguli ya beat. Yeah, rock my shoulder, goma inavuka boda mdo ukifika. Hata duza kondongo hata gong. Ita deep. Mdo kifika watati. Kila kazi na lip. Mradu ifanye kwa bidii. Ita deep. Mdo kifika watati. Kila kazi na lip. Mradu ifanye kwa bidii. Rap yo my game. Sina budi na bidi ni follow. Kamu simdero mwenzako kamu ifam tomorrow. Dogo mashara ya uzi soko. Umeze bongo teno usifanye motani. Mishikaji alifungo soko. Ukinchekea na unanchukia za kuangalia. Siku ikifika kwenye mtego mwenye tutaingia. Wamejenga fiburi ndanya. Na ndio perfect. Hato kijumlisha wezi wao. Steam zimelipiwa. Weibuka na ziki. Buzi kana mkeka wataketu wapi masidi. Naenda slow ina feel bid. Na sina muda wakufukuzana na baridi. I am the only dog in the back. Sure I got a track. Mommy's got to bow down when I back. There's a rap, surely I'm sick, surely I'm sick. Since then, bado na kilisha down your street. It's a deep. Mdo kifika watati. Kila kazi na lip. Mradu ifanye kwa bidii. It's a deep. Mdo kifika watati. Kila kazi na lip. Mradu ifanye kwa bidii. Nafanya kweli kiasi ambacho inabidi kubana. Speto bane puwa kawezani na kuchana. Nweke mtego ni utekue. Zike njifufue ni kudisi. Tena mashiri yangu ya nunue. Bila break na pambana. Hard na kazana. Tukiogopana kama twist kusayana. Dunia mfiringu hapo lipo sipu. Malini ya uma vipi mnaela kwa kichiko. Panya wezi kumsifu back. Na si wote na anamu. Shingona na ufa blings and salam. Sirudi nyuma na zambele kwelekea. Ata westa kwenye adhi wezi kwa gelea. Na goni msanea na lip. Panya vitendo. Daima usingoje toke mjizu. Maichika ijazi. Kumu kusaulika mini MC. Mwenyata mkwenu unakubalika. It's a deep. Mdo kifika watati. Kila kazi na lip. Mradu ifanye kwa bidii. It's a deep. Mdo kifika watati. Kila kazi na lip. Mradu ifanye kwa bidii. It's a deep. Mdo kifika watati. Kila kazi na lip. Mradu ifanye kwa bidii. It's a deep. Mdo kifika watati. Kila kazi na lip. Mradu ifanye kwa bidii.